kampuni ya Jubilee Holdings Limited egasa ebitongole byayo bibiri okuli Jubilee Health Insurance sako Jubilee Life Insurance nebifuuka ekitongole kimu ekyetongodde ekituumiddwa Jubilee Life Insurance Company of Uganda Limited. Enteekateeka eno ekoleddwa oluvannyuma lw'okwekenneenya obuweereza bw'ebitongole byombiriri era n'ekakasibwa ekitongole ekirungamya insurance mu ggwanga ekya Insurance Regulatory Authority of Uganda. Azul Abdul, sekulu wa Jubilee Holdings Limited, ategeezezza nti kino bakikoze okwongera okutuusa obuweereza eri bannayuganda era agambye nti okugatta ebitongole ebyo byombiri kyakubayambako okunyweza enkolagana ne bakasoma baabwe bw'ato kwe kusaba bannayuganda bonna okwettanira enteekateeka ya insurance omuli ebyobulamu n'ebirala.